Vaayrasiin koronaa addunyaa miil jalaa guure manarrar humedduu fixe humedduu fayyelle. Faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun inni warra horii qeencaatu hin bulu, loonii gaalaa fira hin bulu, tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariif Brighton UKET University Sussex Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fixachuu jirti. Balchooma yookaan ammoo dansooma warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru jettetti keenyaa godin ishee olloo keessa olloota afur keessa deemteetiin qorachuu jirti. Korbeessa, Biibbii, Lakkooleef, Hinaa. Ollaan kun Nairoobii irraallee kiiloomeetira 100 fagaatan mana hamiidhaan isaan qaban. Bisaan dhugaatii dansaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan finna kan hafee jiraatu kun vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri ishee olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanan litiri humhurnee duuma keenyatti faatee Nairoobii gurgurate. Nairoobiyaan vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan. Aseenallee hin ba'u qabatti hin deebi'u. Keenyaan manneen barnootaallee cufa. Warri kompiitera qabu kompiitera irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an? Jireenni olloota baadiyyaa keenyaa afran xaayiraan keessa deemtee qoratu kun korbeessa, biibbifa, lakkoolee fi kanaan jireenya baadiyyaa Oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma immoo gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira naan jedhanii jette. Si qorannoof keenya godin ishee olloo keessa bidhuuf bilbila arge dubbisee jennaan.
Namni keenya kan walitti qeenxaa kan irra leef lafa gojira. Elmatee aanaan isaas elmatee gurguratee bula horii isaa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa hin cufan cufa online baradhaa jedhanii amma namni keenya ka horii qeenxaa kun tokkollee ifsee hin qaban. Ilmaan cuftuun egzaam naashinal egzaam cuftuun tokko amma akkanaan ilmaan taa'anii wal dhaqqaban kanneen qarni dhaggudduu. Ministaan edukeeshinii waan inni jedhu naashinal egzaam illee biratti hin dabarsanuu cuftuun akkuma takka deemsiidha. Amma ilmaan amma ta'a akkuma yeroo biqiltuun ilmaan keenya cufti keessa barachuu ture ammoo kalafkeenaa sadii keenya warra olii keenya kan tokkollee barachuu hin jirtu. Fakkeenyaa fi isiyoolloo lafkeen soomuu jirtuun inni lafa. Diiram cufayyuu aanaan garsee 20,000 litaasi 1,700 Nairobii gaffiidhaan diiram cufayyuu gaffiidhaan. Amma Nairobii akkan cufa qabu sana gaariin akka durii isaan hin deemne. Gaariin deemamu gaarii tokko tokko sagalee. Gaariin tokko tokko sagalee kunneen akka malee beesa nama garatu. Amma mi aanaan ergate $1 yookaan $10 akkas keessaa argatu. Ejaa amma kan itti garamtee gatiin gaarii mi san ergachuullee namatti akka malee diiram Nairobii cufanii yennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo looriin ni baasii reeshoon bifa namaa ta'uu isaa jiru. Sun ammoo hojii inni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata. Amma Nairoobii vaayirasii koronaa kanaa jedhaniiti waan cufaniif geejjibii itti seenuu hin danda'u. Warri durii aanaan makiinaa yaabbateetiin aanaan Nairoobii gurgurata kan achi dhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu warri aanaan gurguratee bulu rakkoofee jira jechuu jirta.
Akkamii koronaa vaayiras kan jedhanii dhufee namni cufa harki dhiqadhaa eeganii maskii keewwadhaa. Amma keenyaa keessaa research site kee tokko lakkooleedhaanii tokkolleen korbeessaa jedhan akkuma lafa gootiin ijaalloo taa'anii irra. Amma laksuun face mask tokkolleen qaban poolisii deemee nam laalee nama ittiin keewwatiin walii qaban. Kanaafuu kulleen amma akkuma dhibbis maskii sana yoo namni gabamentiin namaan kennu hospitaalii irraa bitatan jiru.
Mee fakkeen warra lakkoolee jireenya warri korbeessaa kee jiraatu rakkoo warri fayyadu dabree bisaan argatu natti.
Laftoo waliin soomuu jiru korbeessaa jedhanoonni. Bisaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bisaan xire fudhatanii ka galaana akkasii midhaafatanii dhuman. Amma jaarti korbeessaa amma hin qabadha. Feebruwaarii taarii tolotii anaan riisatti miisii intervii tolchii jiru fokkaatu diskaashon ilmaan yuutii waliin jaartii sun. Anaan anaan siikee jirtaan isiin gaddeebiin isiin kaboota akkan gaddeebiin. Hojjamaan dhankaan ana bisaan akkan daachachuu jiru leenjii harreetti na jiru nyaatee. La korbeessaan tun 410 household qabbisee. Mana abbaa warra callee ka'an mana tokkoon ilmaan 6-7 qaban ammoo as household more than 200 warri korbeessan tuni. Ammoo isaallee irratti sab county jira akka gabatee distriktii village lafti xiqqoo jirka baadiyyaa ka jiru irra fagoo kiiloomita gara 200-290 ka akkasii jira lafa baadiyyaa kama akkasitti ibsa hin qabdu kabisaan hin qabdu baadiyyaa warra horii callaa lafa akkasii jira.
Warra mootummaa fa'a ogeeyyoota fayyaa nama akka nam qarqaaruu jirfa waan argite fa'a qabdayyuu isii olloo keessa deemte fuula jechuu ilaaltu.
Inni walumaa nuuf qarqaara warra naasisa cikee jiru malee warra tokko jirta community health volunteer jedhanu. Waan 20 akkasiin gaha warri amma warri kun waan warri jedhan korona kanallee waan facebook fakkeen ilaallee akkas hin beeknu malee training tokkollee waan tokkollee irra hin beeknu maskii hin qabnu sanitaayizaa waan tokkollee hin qabnu. Guddoo achii deemee dhibu warra kana ilaalee qarqaaruun akkas hin jiru. Antanaaf dhibu warra kana akka mi'e deema soon PhD kan. Namni akka malee baadiyyaa ka akka malee sirkaaliitti hin dhiyaan ka karaa hama qabu ka jiru warra jiru dhibu akkamiin of qarqaaraa ojani waniyak sodak ola fa animal disease fa sodak kasi akani enki nukar kares dan daha kizat kanwila from pastoralist ude kanas achi research kaya ila fago kan kabatia akasi ira chakwat
wa warafe jura dunya tima jate tini lalu jirta lukubi kum fakir na fajen nuri yola aftan sen manto chudanda
akmala rakisu danda ojani lukubi kum du facilitin aka healthcare, for example, ICU, injur isyallah leh town leh injur. Karena sih, ojang isinya kat selapago tu, kita ufte. Jadi kita lah kisah sanitizer leh orang nak kesan. Kemalah dipikir sedangkan.
Warri mana gurugura sebul?
Ati mira mira dan ini khas gurasan. Amma kajili corona ya, nan mua sendir guraji arganiu polisi rafirego. Nami jadi dukka jadi kosok awani. Niya ka vegetables in tokole wararifuji tinjur. Kaya nje manu injitu. Wang ujaratun kabam nani akasi kum livelihood warra kajili ikum kana ya ayu livelihood yu tab.
Jirene dab.
Kona akasi yam tirkali kila kaj transafa kem nani tikar karu manan.
Amam dubisu jirkuni ni Professor Gufu Obat. Norway Oslo ti, University Norwegian University of Life Science. Nukana mo NMBU ti, Professor.
Kitab iddufi koran no hiddu barres humbeka. Kitab ni barres kaysa fakenna fi. Nomads in the Shadow of Empires. Herder Warfare in East Africa. Climate Adaptation in East Africa. African Environmental Crisis. Tattanafi, warakat koranno heddu barrese. Warri hori jireni isani maan fakkaat Afrika gambaa keeset. Akkamin killens mi jijjira madiem kan dandamat. Lafti isa maan fakkaat, rakkoon lafisa maan fakkaat edet inna moan heddu barrese. Ardaakwaan gabaabdu walo deefan. Vairesin korona akunin lukubad dunya khaysana meddu galaafa chujir. Kubna meera mandu rattargi. Khana me rattargan ukhana mo khawori rattargani wawwal fakkaat. Ukhana mo wawwal triyata khami wal fakkaatani yed negafan. Lukubhun isa wal fakkaat ajad. Chisi lukubu bagafa. Irkis akka warri ormajadu. Sumbesalle wal triyata ajad. Warri baad diyalle na kum warri dira. Manne na khimi sanitizer. Wan namir gachuf ar gachuf malajad.
Fula skooli tiyara chuf. Min tamari tiyara chuf. Wan health center toki tiyaru malang aroma duru yu duratu. Yo wani akana hungatuf telek arkaz karakana nure argatan. Lukubiku yo yu gatuf akharani nina mati ingatuf akana. Dofofa fakata. Namku fasisa. Masana mbogwa fata. Garachifana namdukuba. Ukuba kan ukumku chisama. Chise da namale ukuba leni tu. Chis. Wani kudona miso da chumale. Chis. Chisi wanhamtu. Jeta ni number season. Yo yu number season biyite. Warilen date watake walbar season. خرا مفيد نوعد مفيد نخلين أخرا وان كان أغواني ميوجر سيرفا با سيرفا أفتا وانا كان خانيتاين ويا قبايا ياتا نمي أكنا يعملي نمي أكنا يعين أكوالت الروكاين جيلا كان انتولفاتين هذا نمي والبرسي ورنام بلچوت لفه وان كان شوف نماتو
رونا خان سلامان انفاكيسان اتمو ملان
واني سنبس سنبس خهوريجر كورونا فيروسي كنيني وكوبا لونيفا yokambeta bovin pneumonia dani kukubi kuni kukuba sombambao sombese dai ninu sombesi kukubama yo horizon besi kabate horizon oribija rafagesan namale hoja inni kukubi sun kabate mimi sakoba kenani fi namisti yao wana kasagale kenani male akhir kukuba tufir sombesoriti walfakata tutani yan lamezo yo we dufa da tani o kan sirbito kada tani na ag kubikun dabrut na mi walta baye wan kan in tolfat yo na mi tokirra dagani na ma kan yo kan qarqar sidan hospitala tiyamani na ma kan koba batan kubikun na man qatin qabo haran na ma kanan kubu kananan qatani yo wal tuta an qatan yo fulato ko kana na mi dibu qabo jirase u firran qisan an qatan
Tahir Muhammad Sharif University Sussex UK ra Professor Gufu Oba University Norway ra war lamanungla tefada